studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Hede be studio tamani odo sa saki modo Ousmane Diko halantan ko be kabaruji gondi do di yude maison de la presse yo petit jarawana ni do boggi jande to humani e politika ko jaderi e do goto do ko golle minisma heedi tina ko hirdube lamb en bi minisma anahani daranade buytete torraji do rende lawidi hore e plateforme bi dun yo balal kessal le golle habgol e torraka sema wi minisma anahani haybido golle jengigol kawrangal ana bado kamiyoji sappo di minisma hasuno cumade hakkunde tumbutu e bambara mawnde ana buri milliardu sappe didi gadeteedi e dabare ndiyam cenidan den hore je suma pepe o wi ndi jawde faabato hono buytude rafi ndiyam li ngallure bamako nde yeddo tobbe gonde men jogani on kikiida ko hande bismillah mawdon e dosti jo tamani hirdube laamu ana tawda e ko golle minisma heydintina ko nyande aral barande le batu conseil de securite sandu onindo nenna be bi ko be kolaaki laatagol muudum e le golle e wi mabbe dum minisma ana haani daranade buytude hono masibaji do laawi godudi di sumale 6 hore jo mabbe o wonko haalde Alhassan Abatoure ke danna Umar Waygalu
ce qui est important aujourd'hui c'est
ko buri fu nafudi nyalawma hande o le o do golle keso be laato yimbele tiborbe yimbele heddotobe le bonandaaji di panda mayobe du panda bonandaaji di du panda min yimbele minisma be dari darne mabbe faabe jayal hono dido tidallaaji gondudi e wadde kaani dalireede dum won Allah di ngado ju wakati fu li datol gundam e tumbutu midimila malien an gikinde hen gikke lobbo wakati jono yalla dido ti Allah jani kebene jogala me dum fu e tawede bawde armée malienne hani beydede
renforcement de l'armée malienne
jodi be salle o mbi an gikkani lobbere o golle minisma keedin tenado faabato laami e malibe jengende golle kawrangal faawarde e wartide laamu paale leydi ndi fu gube platform de dum beltike e ogolle hore mudum bi dum yo balal kessal le habgol e gidango torra godu kaka da kanko firun mayga wonka halde mara mayga keddeno Umar Waygal
le mali doit se réjouir du fait qu'aujourd'hui
mali an weltile dido golleji sanne sabi de balal minisma waylitama wakati joni o be jabbiti ki hono golleji mabbe di jati be ngaran be kayba yimbele be jeyal hono be ngadirta lugogol ede andi wakati fu gidi kanye bonandaaji an ngade fewdi e mabbe de be ngi ko pamay furde baawi noddude gede godde de ngara ballabe wakati jono qalal kessal wonde e yaltinede le hono ko mali kobbe fu domtribe ko yalla jam e deedana warta le nokko o kededen yewen yalla hono dum warta wadirede sabi halaka halama ko heddi yodun tabe
autre chose de voir la mise en œuvre d'une telle activité
sema wi golle minisma o kedin golle minisma kedin tinato o pati haade e bindi tan ne horebe sema be bi minisma ana haani haybude jengugo golle kawrangal kanko Mahamadou Djeri Mayga gonde sema wonko halde mere mayga kedden Umar Waygalu
quand on vient dans un
minen so landi kimin so wari leledi ndi tidallaaji woni e mudun fu civil embe haani yewtaade yalla na soptabe nyalawm hande o no golleji minisma di biirano fati dum haada hala tan di tabe e kaani jewde ko woni le nokko be gollida e armée mali kanye gube tinnide kaldal e kawrangal no be kaani waawirde jihadi kobbe be darta e ben to goni fur minisma haani wallude no kaldal e kawrangal han tabireede leledi ndi gede tinnide kaldal e kawrangal fu tinno tabongal
appliqué à la lettre.
Yimbe bamako no kawrale e do gotol e le ko golle minisma heedintina ko yoga wi dañi ko beeda yoga du ndardi hono burani faabe kufinaaji bulabu labe keba no kabire gube de nenno kedden ko Umar Waygalu hebani e le ngallure de li facitango Ousmane Niali Bouli
il ressort que aujourd'hui ya yi
ko yi hen jodi be joni be golle men buri welde yimbe dina arandebe be hande en kodiri faise be kabata ko terrorisme be wonko beedi e golleji mabbe di an wayte lam kosi mo be dokka o ko heewi waylito le golleji mabbe sabbe be nama yimbe kanye kaaki ji gollirdi fu dum hokkambe sembe joni ko lati fu danyan ko welti le nokkuje de ko yimbe jonnuri tan waddi ana milanobe beedine golle mabbe o wonko yeyi yeso e golle mabbe sabe arande ko heebe andanaano joni be andi dun sini minisma won aniya lobbo ana haani be gada sago bibbi mali la mabbe heedintinama ana haani danyi ko welti e yoga yon dum ana haani golle mabbe won daare be kana hadde haybori yimbe tan
c'est limite pas seulement à protéger la population
kala ko jiddon famitaade podde fay do be malama Facebook na Twitter do studio tamani ko badoto kamiji sappo goni cumaade kenya do lawol tumbutu warde bambar mawnde denno ko heba e nande tumbutu tumbututo heedi hibbibe horobe kamiyoji di yo jeyal gollerde didi be minisma hasno e tadaral be jogi be kaborde be andaka ko ngoni yo do motoji be gonna heja minisma e hore jayi nokku ton do gondo tumbutudo goto wonka haddi aliou sidibe keddana umar waygal
bon d'abord ce n'est pas un
yodum wana konva yodum mobilaji tan yimbe le kany en kawritita sobe jaata o do bonondo wadi lela wol bombara monde wakkati sappo etati yamde yimbe le bombe sumbuddi do anan gonno do moto ngaji didi kany en kawrito e mobilaji ko yaata sappo sobe cumi dido mobilaji kamiyoji didi du anan gonno le hen yo kamiyoji naboji nyamduji dido kamiyoji du be cumi dun kany essenceji fu ko tawa le hen so ferem be ni tan jopitira won yimbe le wobbe anton iufa to bonondo to ngardi fa tumbutudo koyde wakkati jono wala fu kolintindo wiide kany waddi do bonandaji kamiyoji di yo yimbe le gollidobe e minisma non dum wonon liproma kany pibrem
liproma li e bipreme
ko buri milliardji sappe didi sefa ngadate e le keban ndiyan cenida le ko afd favori dun gollido fara si daranide kabaru yirwere o do kabaru andama le batunoga e gogo soma pepe o horej mudo holliti ndi jeedo buita rafi ndiyam godudam goduki le bam ko do nenno kanko adama cemmo jara horej soma pepe o wonko haldi adam amadou haydara keddana usman nyaari buli
le taux d'accès à l'eau potable aujourd'hui est
hande le himbe temedere fu chapane jeego e joyon ana keban ndiyam cenidam projet kabala o so lamu nede wadam faale himbe temdere fu chapande jeno e joyon kebe ndiyam cenidam golleji mum puddi jaati nuko hokka ndiyam ko yaata kilometre ngaay jenaay le bamako konter ngaay ko yaata chapan tati e didi mojinte fa himbe hewbe kebe ndiyam cenidam kabala nafa modo woni mudo e himbe be kebata ndiyam himbe hewbe woni kaajaabe ndiyam nena se onnuko tileke tidal mo himbe tigi o timma golleji di yo golleji mawdi non kandi golleede le lebbi chapan tati ka tafo somajep wadan watta fu fa himbe kebe ndiyam be gollida gollidibe mabbe wobbe darani be hokkude himbe ndiyam ka himbe pama sini nokku kabala o kay timmi tidalaji di himbe ciigi di futimma fay goto hebata tidal ndiyan do bamako do kase dum woni ko men tewtata ka nokku jogaja na mbuddi e somage ko fasanne nen faahan min daranto hokkude jomu ndiyam cenidam e citerni ngaji
des opérations citernes de distribution d'eau potable
kebe famitan yo konter ngaji ujina chapan tete didi ngoni mo intedi hono jamma korsudo lelatul kadri yo mo handen onon nenna ana hawrudo e noga jeddi lewru ramadana do lewru korkandu jem handen o dewal mu lando baraji mudo ana wara dewal lebbi ujinere baraji ana ndada non alislamu defu wada lobbere kanko modibe jallo gonde ansardine wonko haade fatimata togula ke danna usman nyaali buli
lammi di destin c'est la mi ala kel
jamma kitima yo jamma mura ana jipina jibiliru kay jipini wari hokki annabaji me urana o jamma kitima ko yida yimbe ngada ko woddi mbala danaagi mbala ana njula ana ndokka sadakaaji wallude be ngala bawde nyamminde talka en fisude laawi ittude kaaje gonde do laawi ko waawi tawede antorra yimbe fu sini wiyama jamma gota na buri jammaaji lebbi ujunere nen on jamma net na han tinnaade pad wada ko hokkata no no baaji hono wujjude en fenude en zenude en torude be joddi dun fu woni ko neda hantinaade pati wada e kadaadi mon fu na haani wadde no watta fu pati wada dun le jamma kitima
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meede da keben famto heddi lamu gawto gollo makko goto kany dooma be dum didon wartanobe dawol chami e do tuna hecci hanki wattu 10h jama aljanna banja li lamu gawo nono dooma mo goto ko heddi ken horgol nan ana wonda fa ande no dum laturi ana kamera ngaji kayboji nokkuje ngadama le nokkuje korsude le ngalure segunde fu nenno maire segu o wi di ko do kamera ngaji paddo ton habude e wadde denagu godu do ministre kabaruji leedi me kany e kaake kesi hokkindi do jewdi suka nanno muyno do hoccama kenya nokkudo hakkunu mudu yan songo yo kiloji tati horgol ana wonda fasara maggel jite do torto o wi hono gollide hinne e yurmeno tonde daranike ngel do cukade onde dendangal baade lojabe le kulukorto kebi hono ko wiete kenya dokkal ko buri millioji sappo e tati sefa motoji noga e jeego ngure kaake lekkol fawarde kaake deurdu fu ana e ngal do dokkal yo da kaddude di do kabaruji hande ke de hedaade yotere maane yeso je ji yontere warore